sethuka sivele sithule singabaphendula ababe sethuka
sivele sithule singabaphendula avule uthumo ngathi
siphakamsile
ubona masi sonke amba yesele yosayimu
noma besibiza ngoxamu
sihele sithule singabaphendu afuna uthumo ngathi
noma bethi siphakamsile
Ubona masis konkuje amba yesmele yosayibuka
Bantu bakacothoza seninjani kanti
Sanjalu uthando safunisondo
Bantu besanjamiya seninjani kanti
Sanjalu uzwana safunimabano
Bantu bakacothoza seninjani kanti
Sanjalu uthando safunisondo
Bantu bakacothoza seninjani kanti
Sanjalu uzwana safunimabano
Akusenani wensizwa
Sikhame sikhamile
iyohlanganani
Telo
wasiyo insizwa
Sikhame sikhamile
iyohlanganani Akusenani insizwa zakijibo
Sikhame sikhamile
iyohlanganani Telo wasiyo insizwa
Sikhame sikhamile
iyohlanganani insizwa yankulu lendima bo
Sikhame sikhamile
iyohlanganani
iyohlanganani
Telo wasiyo insizwa
Sikhame sikhamile
iyohlanganani
iyohlanganani
Akusenani insizwa zakithi
Sikhame sikhamile
Sikhame sikhamile iyohlanganani Akusenani insizwa swa zagi chibu.
Sikame sikame.
Iyo janganani.
Iyo janganani.
Kelo wansi yo insi.
Sikame sikame.
Iyo janganani.
Iyo janganani.
Ayo moto.
No.
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 Akusa mahau.
Hau. Kati skusa. Hau.
Akusa mahau.
Hau. Kati skusa. Hau.
Sokusha skwazi.